my friend. Today I'm gonna show you how can we play the soca. We got the solito,
Breaking Man International.
Kugiza majambo, jambo, twarabirenganye mu kibuga pasi kwa pasi. Iyo ni e grenoire.
Tere imbere, zani nyuma, bacange change bereke kutari levo zabo. Tere imbere, zani nyuma, bacange change bereke kutari levo zabo.
Uli wapiga kipigo kizito, kurudi mkiwanja wakaogopa.
Mikataba kimataifa, timu yetu ipongezwe. Igo ipo kwa kasi, kwa kuza na kusaini. Mikataba kimataifa, timu yetu ipongezwe. Yelele, 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 nana muda shika. Yelele, 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 kumugawane wafika.
Uli wapiga kipigo kizito, kurudi mkiwanja wakaogopa.
Cares.